Praise Jesus, brethren. I want to plead in the name of our Jesus. How is your life? How are the people where you are?
Where
I expect you've left some people behind.
And
you've come to seek the gold which surpasses all gold. That is eternal life. There are people you've left there that have not come to seek. But if you've got, you take some to them. Draw them to be attitude to be. To be pushed to come and seek eternal life. And
you
all in the name of Master Jesus Christ. Thank you for loving Jesus. It delights and it makes me happy when we love God. It brings us true love in ourselves.
Yes,
praise Jesus.
I will
not put in any jealousy. Anytime you like, you like your friend and you love them, and you cannot love God, that too does not work. As he told you, you cannot claim to love God,
yet
you have not loved your neighbor.
Yes,
praise Jesus.
We
thank God for the moment we passed through. Right from last year, using the kingdom of the sun, the moon, and the stars in Genesis chapter
1,
verse 14 and 20. And he said, and let those light things be in the space that they may calculate seasons and times for us, the days and the months, together with the years. Now, thus he made us back to the last year.
And
we are still really born again. Christians who are born again.
Yes, yes.
Praise Jesus.
That is
why we thank him. And we pray to him. Even in these remaining years.
Yes, we
praise Jesus.
That
he may lead us.
That
we are victors.
Him.
That we can fulfill Romans chapter 8, verses 26 and 40. That we can remain to be more than conquerors. Praise Jesus.
The
Bible says that he is on our side. Who can be against us? Even because of that,
we
remain being more than victors. Conquerors. When we conquer and overcome, we overcome this world and we inherit the kingdom of heaven. That world, that we are more than conquerors, that you overcome. And all your enemies on earth, and the one living name is Satan. And you also live well on earth, and you exceed above in heaven. That is how that word finishes. That we are more than conquerors. We overcome Satan on earth, and all his works, all his sorrow, which is
Satan.
And we are in joy on earth. And even in heaven, and we don't overcome more than to show that Satan will overcome and you exceed that.
Means
you overcome even in heaven, you made it. You overcame on earth and you made eating, drinking.
He
doesn't want you to
eat,
doesn't want
to
worship.
But
when you overcome
it,
and we show you. You are more than a conqueror. That's why they say that even a hundred, even
up, when
you overcome him and get a hundred, even in heaven, that means you have gone beyond. That's
why
that
you are
only 100%. To be a victor. But
I'm
fine. Let us also add another 100. To how they have done his exams. That is what is called more than a conqueror. That we get 100 on earth, even in heaven. That means we overcome 2 times.
Yes, we have
praise Jesus. It's like you pass an exam. And you
finish
the right percentage and you finish all of them. In finishing them, they
will mark
and they say, let us also add another 100. What they have not worked for.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen.
Amen.
Twebaza Katonda.
Thank God.
Tuli
more than conquerors.
Tulowooze ku ekigambo
ekyo.
Nandibanga sikize gy'oli. Ate ne kijja kikuyitako obuzibu.
Kati
kikoze mmwe. Kyembaddenga mu kigambo
ekyo.
Wangula n'okukirawo. Yes,
praise Jesus.
Don't just end up
overcoming
here.
And drive a car. And build houses. And do things.
But at
the end, Satan beats you down.
Don't let
you fail to reach home.
Yes, we
praise Jesus. Last Sunday
we
last
cover.
And we are in the same
head.
We are calling positioning.
The position of God.
And his hosts. In the kingdoms of heaven and earth.
But
in that we saw an aspect
which
is called the mission of the church. Where we saw our citizenship is in heaven. And we are here like strangers. We want to go back to our citizenship in heaven. And the church, as we are seeing this mission, we are the church all over the world.
We are
the
is the mission of the church.
That is the mission of the church.
I told you in
that mission,
because
we are in a journey,
and the
journey
is
their battles,
they sent
the Red Cross crew,
we call
the spiritual gifts of the miracles, of the wonders,
of the wonders.
Now
these
were to help us free.
It's the mother intent
that freely
will
be given free.
For
the Red Cross crew don't sell things to
you,
and they don't buy the UN gives them free. Is it not like that? Now we have the UN which is based in heaven. There is the Father, Son, and the Holy Spirit. And these are one.
Yes, yes.
Praise Jesus.
But what way is it?
Now they send us to
face to help us.
Now the Red Cross crew.
Now
they begin to send us the drugs on the way.
Yes,
praise Jesus. But in our journey,
Zaburi Ezapi esula yokubiri n'oluyiro lwekkumi. Kale kaakano mubeere n'amagezi mwe bakabaka muyige mwe basala omusango gw'ensi muweereze Mukama n'okutya era musanyuke n'okukankana munywegere omwana alimu okusunguwala nammwe ne mubula mukubo kubanga obusungu bwe buli kubuuka mangu balina omukisa bonna
Yesu yebaze. Neegamba nti tuweereze Mukama n'okutya abafuga mwenna bakabaka b'ensi n'abalamuzi muweereze Mukama n'okutya musanyuke naye nga mukankana kwega musika
lwatulwaki
nti tulina okunywegera omwana kubanga omwana
olwetunuulira
Yokaana essula ekkumi n'ennya
eyola
kkumi n'omukaaga ddala lyekuba obulamu n'abazima agambye nti singa omwana anyiiga tusobola okubulira mu kkubo naye kale tulina okudde
bafuna
kati kizibu kituponyinza okuba walokoka naye ate oli mu kkubo emanyini yesu ate n'owulira ddala anti mu kkubo lyerimu bw'oba tunuulidde yesu oli ali mu kkubo
erisipeiti
waliwo abakulisa b'obulimba
mabbali
katebeezako oti nina ekkubo limu eritutwala
naye
ku kkubo lino waliwo amakubo agavaako kuliko abakulisa b'obulimba bayimiriddeo bayimiriddeko n'ebyamagero ebyokulimba ku makubo awo kaagali mba muli mu
kkubo
ekyamagero kyo kiringa wanobulimba kutegekera wano
yalala
kkubo ekyamagero kyamako wano
kaleotulabe
nti bw'otanyogera mwana yiinza okubula mu kkubo omunyini kubanga ekkubo ey'obulokozi liriko bannabbi b'obulimba liriko abatuma ab'obulimba buliriza ekkubo lino erifaanana bakulisa b'obulimba bayimiridde ku kkubo kwennyini eriobulamu ontegedde bulungi kugambe ku buliri
bweeritwala
mubakabakaera ye kristo
omuyesu
yebazibnaye wano mumabalibakulaga nti kuliko
abasiiyeobulimbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
usobola okubulira mukanabangi
bagulira
ddamukubuusookera ddala
eddiinikubanga
zeerowoozi okuba ne yesu naye nga tebakola bya yesu yesu yebazibwa okudda mu bulokozi bwe tutuuka mu bulokozi twesisinkanye ng'abasumba balina bakristo
ab'enjawulo
ne bannabbi balina ba yesu ab'enjawulo era akugamba jangola ba yesu
wange
sabira mu linnya lya yesu
wangeuli
baatuwa yesu
okusinzira
ku yokaana
3:16
eryo lyekkubo lye baatuwa
lyokatonda
weyagala
ensin'okwayo
n'awaayo omwana
wo
yesu kristo
buli
amukkiriza
tegumusinze
ate amukkiriza gumaze
okumusa
kati bano bakristo bemuwulira
ondi
ng'agamba sabira mu yesu
wangeabo
bakristo bemugambye abali
kuagaagabulaokuva
mu kkubo lino
kati basobola
okuyita saawa
yonatemuvule
kukugamba
tugenda
soma bulungi
emisono
ate tusomere order of the church nga
tetugisomeddetetuyita
positioni
positioning
position ya Katonda
wayo position of God where he is
n'amagye
and his armies
yes we must
praise Jesus tusobola
okulabika nga atuyita
be able to
eri gyali
God to call us to him
muguru
in heaven
kubanga waffe wa
our citizenship is in heaven
yes we must
praise Jesus naye
singa tetukola order tusobola okubulira
we can get lost on the way
tuli mu kkubo ye yesu naye tenza kukutegeeza
nti
ekkubo lino
lirina
amakubo agali
vaamangi
ate nga magazi giri kyakugamba
ero
nekkuba eringira obwakabaka
kifunda
bweriri
lwaki
funda
ono
omusajja osooka mutegeera
bulijjo
okumukuba n'okutegeera
ekkubo
ekkubo lyaka omuziri bafunda
gyoli okumanya
ekuba efunda
lyobulirakumanya
ekubaekubo
lyokumanya
yerikusa efundayesu
yebazibwekati
olina okwegendereza
mukubo
lyoburokozi
ekuba
lyonga tulikwasagaza
tugenda
kubanga abaana
baisirayirinaye
nga balina alina okubakulembera
era
nga babadde oda kwe
banatambulayesu
yebazibwe
nekanisa
bwetu
bweyali
era bwetu bwelina
okubatibagibakonda
welina
okutambulaoba
titugenda
mubakabakaabaana
baisirayiribaavekana
baba
misiri
nga bagende
kanani
baba oda kubalina
okutambulaera
abaizobya
bafira
yesu
yebazibwe
nebwekiri
bwekitinaffe
abagenda
mubwakabaka
bwomukulu
waliwo
oda kubadwa
okulina otambula
era
singa osobye
ekkuba eri
kusobola
okuliramu
n'obula
n'okatuuka waka
twabisomako
jusi
temukaabire
byafudde
wabula
mukaabe
kubanga
talidda mu nsi
yewaabwe
yesu
yebazibwe
kizibu
era
si kyange
singa
tokkiriza okukulemberwamu
yesu
yebazibwe
tokye
njagadde
okugamba
nti
nga tulaba
misoni
yekanisa
ne
oda yekanisa
waliyo
omukulu
atukulembera
ye katonda
kitaffe
omwana
n'omwoyo
mutukuvu
era wano
ffe twasengekebwa
omwoyo
mutukuvu
okulabika nga
atukulembera
bwe tuba
bakule mugakabaka
gw'omukulu
yesu
yebazibwe
so
kyekugambye nti
mwegendereze mu
kkubo
muyinza
okuwulira mu
kkubo lyennyini
nga
walokoka wayabula
bulungi
era
ng'ogamba yesu
lyekuba obulamu n'amazima
naye
n'obulira ate
mu kkubo
waliwo
kirowoozezaako
waliwo
kirowoozezaako
n'obulira mu
kkubo
bino
bitubaako ne
ku nsi
oyinza
okuba oli mu kkubo
naye
ndowooza ne
nkugamba
okimanyi nti
obuze
ate noga kirabika
kwata n'ogenda
ogenda otuuke
kubusalisuubidde
mubino byonna
ebiate
obeereyo
wakati
abali
ofulutukeoaaaaa
waliwo ali
mu mukono guno omulala
naye
ngaagamba
omanye ndi
obuze
jyamu
okuweeraogenda
okulaba kusimbi ekyamate
wadde
emmotoka
nga tukwaseeyo
ogenda
kutuka
emmotoka
nga
efuzesakakatyesabanzibu
nnyoasinaotuka
emisi
atokaabaana
se nibasingana
balina
kubo ne balina
okutambulanga
naye nga
batawanya
katondabakwata
bwe
omusati
malungi
naye nga
eva ekkubo
baalirekaolugendo
lwali
banaku
sanaye
okwokuba
kkubo baalirewa
ndikwanaaebekibweba
basobola
okubula emirundi
mingi
era
kyabaviirako
bangi kuba
obutatuuka
olwokuba
baagulanga
buli
kiseera
baagulanga
olwekatuukaate
nga balowooza gwe
balinne
bagolawo
olugendo
luno
okuva
emisiri okugenda
kanani
lufaananira
olugendo
okuva ku nsi
kuno kude mubwakabaka bwomukulu
wabula
singa kanisa
temanya misoni ebyo
era
netamanya
oda
kwe tulina
tambula
kizibu
okutuusayo
abantu
eri
kitaffe
bwe
kyali
bwekityo
yabaisirayiri
misoni
yabwe yali
yakutuuka kano
siyagera
nga
begombagomba
abawanga
n'emmere
y'abalimu
n'ennyama
tebaabirako bawe ennyama
era
Jukira Bible ibayo gera ku kuwe. Remember when Bible speaks of this way. Egama ndiye mugamba akube kulwazi. He said I told him to swim. Mufuke mo the rocks. Out of them will come. Nete ndiye gera kulwazi. When Bible speaks of the rocks. Egama Yesu. He says the rock is going to be the one who always followed them. Ngali yeko. And it was the way. Era kwa na kwetu ulwazi. And he was not supposed to move around the mountain. Bali na kuwa mchitu Yesu. And he will come and swim. And he will tell them make boats and pass by.
Exodus 32:31-35. Musa, naddayo eri Mukama, n'agera nti bo abantu bo bayonoonye ekyonoono ekinene, ne beekolera bakatonda abazzaabu. Naye kaakano bw'onoosonyiwa ekyonoono kyabwe.
Musa aba atambula n'abantu.
How can they be for Moses all along?
Because
they're
Moses, they don't believe, but today the church did the same thing, they forgot, they are not for Moses, they are not for Moses, they are not for that pastor. We are going to heaven.
Now, what do we do?
We are like that.
Mission of our own
mission of salvation.
So,
we are going to heaven, our home. The second
we
thing,
we have order.
Forgotten the order. Who is leading? And who was sent to lead us? Let's proceed on. Exodus 32.
Verse
32.
I told him, Lord, don't forgive them.
Yes, we must praise Jesus.
He was praised.
The problems are the way, from Egypt to Canaan, those problems, they are the same.
Yes, you must
praise Jesus. I was in the church, I was in the general office, getting people from Egypt. Now I got out, I was in the things of Christ and the apostles.
Yes, you must
praise Jesus.
It drew me to understand that these journeys are the same, and the people of fasting in the journey of heaven. Yes, you must
praise Jesus.
What we came from there, we must praise Jesus.
What was before is to forget the
mission.
That involves
all
many problems.
Whatever our citizenship is in heaven,
and I'm fighting to reach there.
Yes, we are good.
Yet they told him the way.
Whether they take the way of God, enter.
They don't look at people's meat in the way.
But
I service someone a wizard and never service him. Lord, what are you on?
Where did you say that in the future?
You will get that a wizard of the future.
I'm not going to have a future. Mukitabo kyo kyawandiika. Mukama n'agamba Musa nti guli eyanyononyeze oyo gwe nasangula mu kitabo kyange.
Kaakati ekitabo ky'obulamu
era I am going to kill all of them from the book of life and blotting them. We are looking for the goats first. After that, we shall look for the goats. And when our master reached
the
it said, what are you doing? He said, look for the lost sheep. After that, he handled the goats. It's easy to align on the way, but a goat takes time.
Now, God never told that they were hungry anymore.
And
they have made
God.
He had already blotted them out of the book of life.
Now,
and he told them, remain taken. And those even they will reach will be few. That's what he speaks.
And
the way to the kingdom of God is very narrow. They will see a very few. And be careful of the information. It doesn't mean many are going to reach. Most don't know the mission, and the people which will help them reach there.
Yes, we must
praise Jesus.
Many things God spoke. He brought them from the girl of Egypt. It was an evil of the journey from earth to heaven.
Yes, you must raise Jesus.
Now, listen to what is in the way. Exodus 32:34. And he said, let us leave that. I am going to reserve them.
He had known them. I am going to reserve them. God gave them all, just as they told him. He gave them in numbers. After they are told, they are still children of Israel. Yet he had taken them out of the way. I am going to kill them all on that day. They have fallen, they have made worship me. They have been singing to the gospel and they began churches. And they fell and God blotted them out of the book of life. Men are supposed to be pastors.
They call themselves.
Out of the body, I have going to take you out of the body. I have to wash me on the lips. Your heart is far from me. I don't know whether you showed me the hope of life according to what you hear. Oh, they had
blooded
you long time. You are pretending within.
Many people
are just pretending they are heading. But they are not
there.
And they go from here to there, they get hunger. Take away things of heaven from here.
Yet
they
still are
born again. When you see things of heaven
as
a mission, they got hunger.
Yes, we must embrace Jesus.
This journey. When you come to
the
upon again, before you get an Egyptian, an
unbeliever,
just get that lost sheep and come with it. And then you look, after you've gathered the child, we shall go look for the sheep, for the goats. Until we
know,
we are the sheep, how do we know it
lives?
For when they come in here, and
the
church has not totally become sheep, and
you are
called, you are called no heart, you are sheep, yet you are
good
sheep. When they come within, they never change. The way you clothe, you look a goat. Some parts you make them exposed, yet the sheep covers it with a tail. Do you know why they call it goats? A goat, the tail is up there. The parts are exposed. It doesn't come
out.
But born again, you became a little bit. You are some goatish up
there.
Sometimes you
grow plants.
Sometimes
you
are like a he goat.
What were you going to write him? Come and get
the intention God said those people are like
that.
They are always naked.
If you don't know,
and their parts are open, exposed. But the sheep gets his tails and covers. You don't see my nakedness. The first sign of the God I've given to you, if you have it, you check yourself. A he goat, it has that smell, it never gets clean.
But
the Bible tells you, get washed and get clean, that you come with reason together. When you get to the topic, let's first leave it.
So we are
going to why God decided to call a born again a sheep. They and they out of the church are called a goat. I'm carefully looking at those animals. When we shall read that lady, you'll be understanding what it says. And when you see church walking with the skirts and the mini skirts and the parts that finally covered them, they are exposed like that. And you know, this is the typical God, they shouldn't like their sheep. And if you've been having a sheepish or a goatish
character,
you have to totally change and become a sheep. For God chased only goats. And they will pretend they are either called or not called. They have goat and sheepish character.
Exodus
32:34. Listen, those are some of the
Arabs,
the pastors. They are the ones leading us to do the things. And he said, I'm going to punish these people. And if God speaks of punishment, he's speaking of hell. When he speaks of melting you, that's the fire. Now, in this
lecture,
most of what happens on us, we don't understand
it.
And it's hard to
understand
that you can't search for the book of life. We may not tell you even.
He's
got a problem. Even when he told them, they never heard.
Hear
that, let us change. The man has said, he's going to punish us to make the calf.
God.
They moved, but he had blotted them.
baasigala bayimba batendere
bawobujulizibwa
naye okumanya baleta empisa
enatakolanga
byamagero nga
tebeebaza
bwe yakolanga ne bafayo ne bateekateeka
okusaza
okuva essula 33:1 mukama n'agamba musa nti mugende mulinnye okuva wano bwe n'abantu be wajja mu nsi y'emisiri muyingire mu nsi gye nalayira ibulayimu isaaka ne yakobo
abagaba bagende bayingire naye nga waliyo
beyajjamuaa
kakatirabako simanyi mirundi emikaji wayogezeza onyiza okola ebibi eri
katondabwobiddiŋŋana
n'ogenda newerinya
nomubuuzakubanga
bwokkiriza bukkiriza
mbwakunaye
mirundi emikaji ogakasa okusonyiwa kati bano abagambye
bagendaekisinga
okwemuabantu abagudde balaba
okwolesibwebalaba
nga bayingidde
mubintumukama
amuwadde
enyumaamuwadde
emmotoka nayongera nanywera ngaalowooza agenda ali mulokozi mukama yafaayo bano basigala balya ku mmere y'obulokozi baalyanga
emmaanaumweresa
bamalayika basigala bakyagiryaonga bakyakuŋŋaana
nebantu
naye nga
tekyabagaa
era nga tekyakola makulu
lwaki
tebabagenda okuva ku lubirimi mukama
yeyabakulemberamu
era nengeri eggulu nga bwe tugenda okulaba si ffe twekulemberamu okuva ku lubirimirye mukama yatukulembeddeyigirya bamalayika era naffe twaba bwe birabo
ebyomu
buli omu ekikyasobola okusigala mu
oda
yesu yebaz akugambanya olwokubi
okuva
essula ya 33:2 era ndituma malayika mu maaso go era ndibagobamu era ndigobamu omukanani n'omwamoli n'omukiiti n'omuperizi n'omukiivi n'omuyebusi mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki kubanga nze siririnnya wakati mu mmwe kubanga oli ggwanga erina ensingo enkakanyavu nneme okukuzikiriza mu kkubo
muliriza ekizibu ekyali
n'abagamba
nze sijajjamu
muti
malayika wange yaba
ababeera
naye ngaekizibu ekiri ku malayika
oyo
baali bamusirise nga talina kusonyiwa byanyiza
bwekyo
okusonyiwa kiri eri katonda si
malayika
yesu yebaza kale ekizibu ekiriwo waliwo ebyo bwe twatuuka ekanisa tunyiza
katomwoyo
we naava mu kanisa
ne
tusigalira kubanga waliwo malayika wa kufa
ne mugoyo
nsokolamu byo nga webatasuka mu
ngaekanisa
tekyayingiza abantu mu bwakabaka
bwo
era nga bwe kyali tebangi kuba baali abagulu
tebasobola
kuyingira kanani
abantu bwe baawulira ebigambo ebyo ebibi ne banakuwala ne wataba muntu ayambala ebyobuyonjo bye mukama n'agamba musa nti gamba abaana ba isirayiri nti muli ggwanga erina ensinga enkakanyaku
n'amugamba neokuba n'abantu bakulimba
nibeenereza
tebeenereza baba nakuwadde mutebambadde
byabuyonjobefudde
abanaku mirundi mingi weenenya mukama
nagatwale
weenenyeza
bukyolimba
omutima gwo nga
tegumenyesa
era nga tuboneredde
mu
kibanga mukama
nsonyiwa
naye ngaakiraba
mubutuufu
nebyosaba okusooka
ogabakosonyiwaogwnaye
abalenzi boolina kulayini
baate
munaana basangulaku addeotugamamunogaaba ogundi nabivuddemu
kuba
tonna wakwenenya eri katondaobatukiwebagambe nabivuddem era temuddamu kuba kusimu
yaulaklist
olyoka ogenda okakasa
mukama
nti okuba nabadde wandiseeko eri kati nawe
nzize
okakasa
mukama
nti nzize kunsonera buli kimu ky'obadde okola sooka okivaaneko nga
gwenyulagaosooka
okikuba ogyawo abakuba gona
ekyayitaokutya
olyoka ogenda okakasa mukama naye amakuba gonna
ngaokyagaliseeyo
bano newankubadde nga baana kuwalayongera
kubagamuntima
gye mu mikakanya kati balokole twali twafuuka nga
batubeera
era kuba twateekayo ebyeto ebyasaasirasaasira naye nga bantu
tebeenenyeza
olowooza lwaki tesibifa
singa
twabeerawo saasirasaaaa kufeera katonda nga yanagaaamufeera katusooka tumutegeere otegere emisoni
yaffe
otegere ne
oda
yo bw'osabe kuba wekka weka saasira yesu
yebazibino
ebibaddeo nga tukolekole olukungana
lw'okwenenya
abantu nga tebakirina mutima
ng'obakoledde
olukungana
lw'okwenenya
benenya
bekibyotaaera
be batali
convicted
tebali
convictedbobayita mukubasibe
amakumi asatu mu satu n'oluyiri lwakutaano mbeera kulinnya wakati mu ggwe newankubadde akaseera akatono nandikuzikirizza kale kaakano yambula ebyobuyonjo byo ndyoke ntegeere bwe nnaakukola
wuliriza n'amugamba
nze
mba kubeera mu masekkati gamwe nandibasebusi era mubeere
nyoabakwakulemu
nga bateeka
mubiri
omwoyi mutukuva abakuba
mueddaludalu
bimuyadivaamu nadde
ebbalin'agamba
kugibaanayesafira
balimba
omwoyo
yabivaaoyandibakozeokusinzira kumpisa
era balinda lwofabaterikunenyabwaba tanenya omanya
bayibuli8zabuli
8 ne mu zabuli 9
byogeranti
mukama gusirikafe
tuwaetdestroyed
kali bw'amala okusirika
kubikulesimu
yesu kati yasirika naye ali wakati
awo
kuba yabasangula mukitabo
ekyogeraku36
abaana ba isirayiri ne beeyambula ebyobuyonjo byabwe okuva ku lusozi Kolebu n'okweyongerayo musa n'atwala eweema n'agisimba ebweru w'olusiisira walako n'olusiisira n'ayita n'agiyita eweema ey'okusisinkanirangamu era buli yayonoona mukama n'afulumanga n'agenda mu weema ey'okusisinkanirangamu
kati wuliriza
listen
katonda kye yakola
omwoyo mutukuvu yakola kubanga gave us the spirit to lead us together with the angels, and we blessed him out. What he did,
come
by they made a cup outside. Everyone wants them to go outside. You don't get it out of Egypt, Israel, and they put it outside. God reside there. We chased the spirit. That's why there's a spirit moving, and it's not in us. It's another spirit. And the spirit said, was supposed to dwell in us. According to John 14. Verses 14 to 20, the spirit of God was supposed to dwell in the camp in the middle. Now it was in the journey of Egypt to Canaan, and they hung him and got the cup out of them. And they said, whoever wants me, they will come outside here. The problem already came.
For
it
reached
the time,
and
if you are not at your home and pray in the church, you have to pray at your home.
And when you are
in the presence of God,
when
you come back to the church, you just keep dancing and praying music.
We've got
to Acts. I will come back
here.
As we
begin
the journey of heaven, we will go back to the kingdom of heaven. They told us, someone has to lead us. And they tell us that we are not going to start our journey until the Spirit goes to lead us
at
the right. Let's read Acts chapter 1.
Bwe yakungaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi, naye balindire okusuubiza kwa kitaawe kwe baawulira gyali. Kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi, naye mmwe muli batizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Awo bwe baakungaana ne bamubuuza nga bagamba nti, Mukama waffe, mu biro bino mw'onookomezaawo obwakabaka eri Isirayiri? N'abagamba nti, si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro kitaffe bye yateeka mu buyinza bwe ye, naye buli bw'amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alijja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomero y'ensi.
Yesu
yebazibwa
olugendo lwaffe olw'okuddamu
bwakabaka
balina alina okubakulembera
Omwoyo
Omutukuvu. Yesu yebazibwa.
Kati
ekizibu ekirimu omukulembeze ali wabweru waka.
Yesu yebazibwa.
Era nga bwe twalaba
just as we saw
The Lord said, Yesu
yebazibwa.
Yaliwo mu kifaananyi kya Mukama
waffe.
Okusinga ku Ibulaniya
7:4.
Yesu yebazibwa. N'amubalekerawo wakati
awo.
Omwoyo Omutukuvu n'adda ebbali n'abagamba kati kambe nange
malayika.
Kubanga sijja kubasobola ate badde wakufa na magulu. Ekitabo ky'okufa na bajjemu ky'obulamu gyebali. Yesu yebazibwa. So mu bino byonna nkuteekateeka ng'omwoyo bw'atuwadde ekisa. Olugendo tugenda kuba tugula bulungi. Naye ekiri mu lugendo luno, tuweerebya mission,
naye
tuweerebya
order.
Misoni yaffe
kugenda
mu ggulu. Order kitaffe yatukulembeddemu
okuyita
mu kigambo kye Mukama waffe
Yesu.
n'omwoyo omutuka
yasindika
mutyo waliwo bamalayika abatukulembeddemu
fenaffe
buli omu bamusindikira ekirabo kye
eky'omwoyo
era ne bamugamba yabale
ebyokubaziekubo
lyerimu lino asobole okutuuka ewa azizeole obusale buno obwomulabe asobole okutuuka eka kati abaana basayiri bo ekizibu kye balina tebakkiriza kwambala era buli omu yabanga
mukodawaliwo
bingi byogenda
okulabamulimu
abaana b'abasumba
abaana
baalo
bo
baawulira nga nabo
basumne
bagenda bakuba
omwere ekifo
ekituku omuliro gwafuuka ewago ne gubookera
oli
malayika w'okufa teyabawandako kubanga si buli mwana w'omusumba nalina kuba
musumba
era abo abaana b'abasumba emulaba mumulabamulabe ne mumutya ne munoonya entebe
w'anaatu
ate be balina okuba n'empisa be balina n'otulaga
enunaatu
kubanga be balina okuba empisa ezisokebwako
ekkanisa
kwe zirina okulabira yesu yebazibu wetunulira temisaro kisooka eraga nti eyafuga obulungi abaana abagiriza
empisa ennungi
naye nga omwana bw'ajja
mubula
situka mukube ne obwo obulamu bw'okubula mu kkubo n'okwerabira
mumisio
netandika onoonya
ebitusobola
tuuka mubwakabaka
bwakati
bala bagambye omuntu
kubaera
mugabatuma essula yakubi
omu
omuntu ku
bunajja
era olwali okukkamisio bwe yatandikira
mubwakabaka bw'omu
kubanga yali alina okubakulembera lwaki kyali
bwekiti
kubanga abarumi barumi esula emunaana
olwekumi
nenyeega nti abakulembera bumwoyo abo be baana
babe
bali mu jje era bali mu kkuba eryokudda yesu yebazibu ekizibu ekiri mu kkubo lyo butawuliriza yesu
yebazibuera
batunerabira
omwoyotulyoka
tuwuliriza emyoyo
emiratugamba
ojja kuba okubina
olwokusatusomera
omwoyo
wakatonaebikolwaomwoyo
gwa sitaani n'ebikolwa
byaosobole
okumanya omwoyo
wakatonawetunabala
ogwo omuntuakwanakristoutufu ne
bakristomale
tukwate enjiri
eyobwakabaka bwakabaka bwomu
n'enjiri
ekyamuekoma
kubuulira
wanenjiri
yabyanfuna ebyo bibeerawo olugendo lwegulo otubula kunaku
bwanaye
tojja obeera
eyo kati
kamukama akuteege
n'olugendo
ekizibu ekirimu tona kumanya misoni yaosinga
tuakumanyakubanga
olumu walokoka lwako
alio
olumu oyinza okwalokoka
kubanaoyinza
okwalokoka kubanga omukozi yali avuze ku
mmotokisugira
gifugira mu
yesu
weewaawo
yes
ebyambagira mu mmere
y'abaananaye
bwafumisa omwana ebyamagiro byommere
yaebyakatonda
naye wafuusa omwana kubanga bayibuli ekugamba akabonero akasooka okulaga ngaafuusa omwana bali mu munaana kumi
nagyenga
abalumamizibwa omwoyo
wabaana
bana kekabonero akasooka okukakasa
kubanga
kuba nti oyimba oyinza okuba osinza
oyinza
okubawulira ekigambo oyinza okuba ogenda ku sipiiti eyo
nogera bingi
naye akabonero akasooka akulaga nti omwana okalina yesu
yebazibu
so mu kino tugenda kuba tweyongera okulaba kubanga bwe tugendako mu kubikola omwoyo mutukuvu atusooke tukole
bwetumwekizudas
esuli yabimu
ettaano
olumi olwasirimu
omunaasirimubbi
omwoyo baali mumusindise
naye
alina okukulembera
mukozesa
tuyita abaana
basemisiaamutegeeraatusomeyoko katbikwasaganya
ogende
ngaobiraogenda
kulaba ebintu bingi
muomwoyo
baali bamulaze
mugen
naye teberezamu ani mumaaso abagambe kati nze
nvuddemu
malayika owokufa
n'amagombe
yabaabeeramu naye nga baali bamulaze nga alina okuba
kuva essula ya 25 n'olunyiriri lwa 31 era olikola ekikondo n'ezaabu ennungi
kifulabirako ebyogero
omusaayi
ekikondo kiriwesebwa entobo yaakyo n'omukonda gwakyo n'ebikompe byakyo n'emitwe gyakyo n'ebimuli byakyo biribeera bya zaabu emu nakyo n'amatabi mukaaga galiva mu mbirizi zaakyo
babakozesa ekikondo kino amatabi mukaaga
gabaabayenaasatu
n'amatabi mukaaga galiva mu mbirizi zaakyo amatabi asatu ag'ekikondo mulubirizi mulubirizi wakyo lumu n'amatabi asatu ag'ekikondo mulubirizi wakyo olwokubiri
yesu
yebazakati
bobaaba akabonero
era
nabafe tulina akabonero
ak'ejjuba
ebintu binokaolunaba otuddemu
nolubeno n'otereza bulungi
era bonaba olusoma bintu byogenda
okuyiga
yesu yebaz
praise jesus
kati mukubikulirwa esuula eno eyokunonyola
okutanebakubulira
ki ekyali
mubasekati
omwo omutuku mubujjuvu nga
waali
kubikulwa essuula yakuna olunya olusooka oluvannyuma lw'ebyo nendaba era laba olugi oluguddwawo mu ggulu n'eddoboozi linasooka okuwulira ng'eryakagombe nga lyogera nange nga lyogera nti linnya okutuuka wano nange naakulaga ebigwanira okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo amangu ago nali mu mwoyo era laba entebe y'obwakabaka yali ng'eteekeddwawo mu ggulu era nga waliwo yali atudde ku ntebe naye eyali atudde yali afaananga ejjinja erya yasepi n'erya saddiyo okulabika era nga waliwo ne musoke okwetoolola entebe yali afaananga zumaliini okulabika entebe ey'obwakabaka yali nga yeetooloddwa entebe ez'obwakabaka 24 ne ku ntebe kwaliko abakadde 24 nga batudde nga bambadde engoye enkyeru n'emitwe gyabwe engule ne ku mitwe gyabwe engule eza zaabu ne ku ntebe nga kuvaako okumyansa n'amaloboozi n'okumwatuka n'ettabaaza 7 ez'omuliro nga zaaka mu maaso g'entebe gyemeye omusanvu egya katonda
okusira akabonero kano kwetulabe obikondo bino eby'ettaano
7
bagambe gyemeye omusanvu ekyali mubaana
baiwakatiaka
yeyajira mu kabonerokati tebasobola kutegeera ani yalina okubakulembera era bo baali balaba
musa
ebyokulaba omwoyo nga bakulemberamu kati bamusa ne
bamuyongezayesu
yebazibuso kyenjagadde sokaokola nti mukusooka omwoyo omutuku yalina okukulemberamu
abalaziri
nga bakwa emisiri nga bagende
ekanan
wabula ye yateeka kifaananyi kya musa kati
bamunyiizajukira
omwami ku bali obulwaki
taffeomwana
yega
yabakiikiryesu
yebazibamunyiiza nakampu yange
mugiteekebuliyaniwulira nga neetaanoonyera
buli anaawulira nga ye
awulira ekiaakoli ajje
bonna abakoli
n'abasobolaaa
emyo gino omusanvu isaaya
11:1
kuliko omwoyo wa mukama omwoyo w'amagezi
omwoyo
w'okutegeera
omwoyo
w'okuteesa omwoyo w'amaanyi
omwoyo
w'okumanya katonda
n'omwoyo
w'okutema yesu yebazibwa
kati
gino emyoyo
olwebyo
gyali mu baana
ba isirayiri
But they never
understood who was leading them. And that is what is important to church.
In
our journey going back to heaven, they sent the Spirit from heaven to us to be leading us back to heaven. But because we never understood the mission,
mission
we have that we are on a mission going back to heaven.
And the order
and going back is to lead us as the Holy Spirit. He
leading
us. We must have the groups of angels.
Yes, he was
praise Jesus.
So, Musonge.
Now, in this issue,
what happened to Exodus?
Go back to Exodus.
Esura eno, yami mumu, yami mumu na ana.
Exodus 28.
Okay, kato sumasa tumemo. Sumasa tumemo, yami siyo kukili.
Exodus 31 verses 1, down.
Ukube esura ya makumi. Abidi mumu na ana. Ulinyura sa tumuru.
Exodus 28, 31.
Era olikola omunagiro gw'omukansu gwonna ogwakaniki.
Exodus 31.
Exodus 31 from verse 1.
Kali muno mwesho.
Okuva esula ya 31 n'olunyiriri olusooka. Mukama n'agamba Musa nti, laba, mpise erinnya Bezaleri omwana wa Uli, omwana wa Kuli, owomu kika kya Yuda. Era mujjuzisa omwoyo gwa Katonda mu magezi.
Uliriza.
Listen.
Nti okumanya omwoyo mu bujjuvu bwe yali omumaze katika yali atandise n'okugaba
ebirabo.
Ngera bwe tumulaba Bakolinso ekisawo 12 yagaba ebirabo eky'amagezi okutegeera bannabbi basuuba nga bweyajja mu maseka
tigaffe
yaliwo
mu
lugendo lwo naye kyebasooka obutakola okutegeera ebyali bigendo
maaso
era bayibuli etuuka mu kyamateeka
asatu
ne bagamba temuzibuka nga maaso
okutuga
bali tebamanyi bigenda mu
maasolugendo
lwa lwo lwonna
ngaitaku
kigwa tebamanyi yabadde bakulemberamu kyekibadde kigenda mu
maaso
Yesu yebazibwa bwe butategeera mwoyo wa Katonda okunawula n'emyoyo emirala kati bano mu masekkati gaabo omwoyo yalimu
tuli mu kubisula 31 n'olunyiriri olwokusatu.
Exodus 31 verse 3.
Era mujjuzisa omwoyo gwa Katonda mu magezi ne mukutegeera ne mukumanya ne mu buli ngeri ya kukola.
Owulidde nti omwoyo bakulazeeko emyoyo omwoyo wa Mukama bamukulaze omwoyo wa magezi nebamukulaza omwoyo okutegeera n'omwoyo
okumanya. They have shown you like four spirits there. And he was there. But the problem
never understood
who was leading them. Just as we are in this journey, our master told us, as I give birth to you the
same
and I want to introduce you to the
house,
you cannot walk alone. I don't leave you like orphans.
Let me
introduce my Holy Spirit who is going to lead you.
Yes, we must
praise Jesus.
Children
of Israel in this journey.
It is
amazing that all the third group of
angels,
they were right there. And the churches that
they
were, the separate groups of angels were there.
We
just
hung
the ages and they abandoned the mission. And I'm going to show you some of what caused ages to abandon the mission of salvation take
pass
after we abandon the word of God. They pressed us to be like that.
Yes, you
must praise Jesus.
But
when we go up a little, I want to first show you that the
children
of Israel, when they are beginning it, as the spirits were there, the seven angels too were there.
The
understand what was moving on. The
bad
word tells us
that
he has taken long promises of our fathers. Of going to heaven is not the first of the earth. They have passed many generations.
They
have just abandoned the mission of going to heaven.
And why
they are just moving in the way. Joshua chapter 6.
Mm, thank you.
Joshua 6:1.
Era
Yeriko kyali kiggaliddwawo ddala olw'abaana ba Isirayiri, tewaali afuluma newankubadde ayingira. Mukama n'agamba Yoswa nti, laba, nkukiwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi, era mulikyetooloola ekibuga, abalwanyi mwenna nga mukyetooloola ku mulundi gumu, bw'onookolanga bw'otyo ennaku mukaaga. Ne kabona ne bakabona omusanvu balisitula eŋŋombe omusanvu ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembeza essanduuko.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Waliwo bamalayika.
They were angels.
Bano bo baali kabonero k'abamalayika
omusanvu. This was the sign of the seven angels.
Era onde yali wali.
And the order which was there.
Waliwo kubanga makonero gafuuyibwa.
It was sounding trumpets. If they were to move.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kati bateka kabonero.
Now they put a sign.
Bakabona musanvu.
The seven priests.
Bayinza okulonya omusanvu.
On behalf of the seven spirits.
Uliriza.
Listen.
Nti mu bwakabaka bw'omu.
In the kingdom of heaven.
Era baali abaduumizi musanvu
b'abamalayika. Seven commanders of the angels.
Singa twasigala mu kigambo
kyaera
singa ekkanisa
eri
bulungi
olw'okuba
yasigadde
ekigambo
kya kugenda mu ggulu. Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Kati weyongere wano tugendagerako mu kubikulu bakatonda nyo tetukomeko ku bikulu by'essuula y'omunaana.
Revelation 8.
Kino kinabula ku mulundi guli.
This one I showed you last time.
Nti waliwo oda y'ekkanisa
kwenota.
Tetutambula butambuzibwa
mu kusaala. As we find.
We have a mission we are
heading
to.
Our citizenship is in heaven.
But you cannot
walk there, we find.
When you read
it there by you,
tell us, you
come back in my ways.
Go off your
own ways.
Yet people
have parted each has moved wherever
they have gone. Even the way
we don't know them.
But Bible explains that God's
ways are seven.
And they are the
seventh spirit.
We have to take
it back in his wisdom and understanding.
And we come back
in the curse of God.
And
we come
back in
power
of God. And
we don't trust anything except God.
We come
back to knowledge of God.
That
is the fifth way.
We have to
come back to the sixth way.
The
fear of God.
And the
seventh
way
is the Holy
Spirit.
Not having any God.
Where
he is.
Because he is
the Father, Son, and the Holy Spirit.
Now you are
in the way of God.
And all of us are
put out of our way wherever everyone has heard it.
Alioka buteke kusaba kwa watu kugubona kuchoto echa zabu echa limaso gentebe.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kale tizibu ya chiri wo.
Now the problem here.
Mwebapa na mkono.
Any time they got out of
the way.
Every time when they prayed they were not answered.
Kati singa tuleka wo mwemotu kwa.
If we abandon the Holy
Spirit. Jukira kugambi mwega hizi
zimu. By his an intercessor in us.
Mwuna abadu mnesule.
When you look at Romans 8.
Mwuna abimu mwuka.
Verse 26.
Paka abimu mwuka.
Verse 27.
Ela kati asina mwufu.
It shows that
he put in us.
Unexplicable.
But when the Holy
Spirit is in our
midst, and truly leads
us in his way, even
when they are groups of
angels,
seven, they are
commanders.
What they do, they
set other commanders in our midst.
It means
every prayer
we pray must be
answered quickly,
for they are in us,
and
we serve
with
them. It would
be so shameful
if they are in us,
and we pray
at
things that are answered. Proves God is not in us.
Wakwana
fight
that
fast.
Wakwana
fight with
suffering.
God to pull from heaven.
That is
not in us. yafulumya kapu n'agisayiwaukomako kimu kitafaati bwokola kikulwaki naga kunoonya kitawobaba kugamba kale tugambe kitawo naye musajjawandikoze luti nebaleta ebiwandikonakusuliranganafunkaba bwe yakusendikakwate kiwandike wamubaba kikuteera n'ogisula ajja abakono eŋgame amayumba oyinza okwebiwandiko banzaale jinkitange maama ali n'amayumba naye katonda nebagamba nekibuga yerusalemuyerusalemunze njagala kulya nsi abyogera naye omuntu naddala omulokolo aziiza n'abangi okuyingira obulokozikuba atuuka mulokola yerabira misonerabira nesoda kati abafa abwe bagera otuuka munoganaa nawe okyakabira motoka tyazakabirakyabaeryatulabudde n'agamba naye musooke munoonye obwakabaka bwakatonda n'obutukuzinaoiga teri kukaaba twerabira mason twerabira oda kutulina otutangabiranga ekanisa yesu yebazibu kati nkulaze kintu kimu nti mukama bwagamba baana basayiriko bakabona musaabaali kabonero akaali kalaga kikwatagana nekuyali musanvu waliyo bamalayika era abakutte ebyokulwanisa nabo nga bali musanvu mu bibinja byabwe era ng'okubayita obuyisi mu lutalo yosu aba akyalwana malayika nakka amubuuza oli kulwana ate ine eggwanga bwe tunaatereera anaddamu yenna okutulumba ne bamalayika bakwata ku mundu ensatta kubanga wali bamalayika bakwatanga n'amafumu n'ebitaabantu nomutawo baabaana baisirayiri anti byogenda okulaba mulayika ngaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa were not alone.
They were not alone.
And we would have been conquerors.
But the
order and the mission is what failed. Revelation
15.
Verses
1.
Each one of their own animal, a creature.
byebyo ale baliwo labyeko ekikere ekitasooka
kanguli
lekanisa.
Let me tell you, church. Now we fasted like this. Instead of fasting by the gods, from all the beliefs and religions, fasting for you fellow born against where they are.
But
we are the sheep which have headed another way. People are going to be amazed.
But
truly, you're looking for your fellow born again.
I pray
the way you get us through. And Israel will ask him, but why?
Have you said that
Israel has not been with God?
God
would have said that
we are
Gentiles. And Israel must get into the lordship.
First,
Israel will get out.
He passes
after
the
Lord later, and he
passes
after the Lord in Israel, and the Gentiles after.
But these
are the last sheep, those gods. As you reach them, they will be understanding. This is not
an
accusing language. It's a language of teaching.
Yes, we will.
Praise Jesus.
So then, Fugami,
I told you,
no one
shall lie in ourselves. As you see Israel, the
servants
which were there, and they also put
the
seven priests, and
the
golden trumpets, which are seven.
Even
in heaven it was like that. And
in
that time,
they were
doing what was in heaven and they are doing it on earth. So Bible proves that the
things
that Moses had commanded
them
to do, they were images of what was in heaven.
According
Hebrews 8, verse
5.
Let's read it there. Hebrews
8,
5.
Abibulani esula y'omunaana n'olunyolo okutaana lugamba abaweereza alanyi n'ekisiikirize eky'ebyomu ggulu nga Musa bwe yabuulirwa Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema kubanga ayogera nti tolemanga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kyewalagibwa ku lusozi.
Yes, he was
praying Jesus.
But
these were serving images of what was in heaven. That is why you see that people are seeing these things. We started them on Thursday, Friday, the journey of heaven. But why?
Why
to draw you to understand what is in heaven and do them on earth? No one is going to fulfill that prayer. We are ourselves.
So
God says, if
you want to
be done in earth as it is in heaven, instead of lighting the
lampstand
to light here, it is going to light within you. And
the Spirit
will teach you for the New Testament and put him out of the image that he may come to dwell in us. The old Testament. The New Testament.
You
see the son of the dove. In Matthew 3, verse 10 to 17. But I told you that sign is not different from the lampstand. For what reason? As you see this bar, on the left, it cannot fly without balance. There are three sides each. Those are the wings or the sides. That is the head. What you see of the dove.
The spirit of the Lord.
The spirit of the Lord. Now the downside, the tail, there is that first one. That is the word.
This
is the last one. That is the Father you see.
That
is what you see is like that. They do not change even.
What
was promised on Jesus? As the Spirit of God was
coming,
the Spirit of wisdom, the understanding. Isaiah 11, verse 1. That is how
it came.
Jesus changed the sign.
Yet
he remained the same. They were great properly.
There is no
part which flies without balance. It must be balancing.
Yes, you
praise Jesus.
So, now
I've told you that the Holy Spirit akulembeddemu abaana bayaye ekizibu tebaamutaane balyoka bafuna emyoyo emirala egibakyagibagambye nga tumukole akatebakunye kwekyoate bagambye musa si yekweka mukamatebakomyawo mukama tuwe nyama tukoye emmere ate bwekituuka mukulokozimukama enjiri y'obwakabakabatulekere ku njiri endalaogera kulaa emirimu olugendo lwaamutukaa byomukulu tubikoye enjiri eyo mubwakabaka nabutuukabera ku mmere y'omwoyo era nayo gwakyusa sooka tugende kwana mukubikulirwa tweyongere okulaba ate ekanisa naffeyategese nga tukwatagane kulu muntandikoyeakubikulirwa etugamba mude mukwagala okwasooka okwagala okwasooka twali tugenda mumiso era twali tukudde oda buli omu kuffe nga kitundu era nejjere abamalaika yaliwomuna bikola byabatuesudde bamalaikaekibuzokiriffe tuli ku mulamwaetuli ku mulamwa bamalaika baliwa ani yamusisinkanye kubana abagamba nti baabatuani yasinkanye malaika yamugambye wenna akulaga kuba malayika abajja mukanisanabo batya okulabiaefaanana yabwe bwaze bwe mumalayika nga bukovunga bulimu ekisiikiriza abantu baakabye emitwe gyabalumye laba malayika abo naye sirango malayika ajja nazekkaaba naye nga ekkanisa oba okuva ku mulamwa obwaffe mukulu bamalaka betwagala obatuweereze bava mukulu bwe tuba ku misoni yegwe balina givamuogenda omuwuyita mubebulaniyaekyawandikibwa kigamba nti bamalaika engeri egituweereza buli kimu kyowulirangbo balina batuukiza kigambo kyakatonda kisuka kigambo kyakatali
Let's go to Revelations and see. Revelations chapter 1. Revelations chapter
1.
Verse 20. Ekyama ky'emmunyeenye omusanvu olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ettabaaza omusanvu eza zaabu emmunyeenye omusanvu bamalayika b'ekkanisa omusanvu
yesu
yebazikanisa
enkwabatumu bwe yali akatanguko n'omwoyo nga waali waliwo bamalayika baali
basengukiddwa
musanvu
mbibinjaa
era baali balonze ekkampi balonda nebalonda
And they chose.
Together, what together?
We are going to see those places.
We are going to go and pray.
They chose seven churches
on earth,
and they come to there.
Never since they have come
to our world. They are except in Taiwan. Yet they are up.
At the zero, we are going
to see an angel that has encamped somewhere.
Yet we are going to have
even to see them openly.
fe tugamba muna we bintu byakyukamu
kumbe
fe twakyuka
out of the mission of going to heaven and we left the aim order of being led by the Spirit of God. If it fails to be led by the Spirit of God, the children of God, we have to abandon and leave it. For they who are led by the Spirit of God, they are the children of God. Yes, we have to praise Jesus. If the angels are called children of God, that's why we are led by the Holy Spirit. That may be in heaven and earth. That's why we are with the children of God, we are gathering. Satan to appear. This happened in heaven. Other angels are also called children of God for being led by the Spirit of God. Now the fallen angels, they abandon their mission. That's why they are chased from heaven. Now you cannot go to heaven.
So
if they chase Satan from there, and these fallen angels refuse to be led by the Spirit of God, where will you pass to go to heaven? That we shall broaden it. That you understand that angels have always been and they don't walk without the Spirit of God. That's why in
heaven,
the angels command us to be people that serve because the Spirit leading them in their things is made by seven spirits. They are in the angel, order of the spirits.
Yes, we must
praise Jesus.
Now,
in this reason, you say the seven stars you've seen, they are the seven angels of the judges.
They are
changes and camping on earth.
When
they appear, you see them. We are going to study
Acts. We'll
show you.
Philip
was
an angel
came back. They told him, walk on. As they were in the prison, get out of prison and go and do a work. But when they imprison you and you
do that,
if you can't come back the order. Let me tell you, God is doing something.
You
may pass up not seen
yet,
but we stand as five people, at least.
I'm the Jews in yourself.
For that's why
you asked
me.
You
only 10 people
who are
right.
Forgive
the city and work. What is next? At least 10 people.
I don't
know. We have not yet reached.
But
when we shall reach, you see what the world has never seen before.
Yes,
praise Jesus. For me, they told me to prepare. And when I finish preparations, I go back and I tell him I'm done. And it begins the work. They already came there, but they have not come. Yet they have all hidden around. That's why
I'm
going to look for them who are looking for God. They have not come. If perhaps say in Uganda, Africa, one and Asia, and
truly
they have and they throw cups all over, and they can
visit
to work with the ministers of God all over. But between us,
anyone
even here, we have not yet gotten
revelation.
That's why these people are not active in us. But we should see things when they've changed. They told me how the order should be. And that's what I'm trying to tell you. Revelation chapter 1, verse 20.
Nitabaza ze kanisa omusanvu.
Yes, we must
praise Jesus.
And
they say the seven lampstands. As churches. The spirit to be in the
church.
In us ourselves.
It will fulfill.
As in Matthew 5.
The moment that
we are denied the world. As a church.
The
spirit
of
wisdom of God.
Understanding
of God.
Power.
Yes, we pray for miracles.
You know
why you
are
the power of Satan? Because even the power of God is not in you.
That's
the spirit of knowledge of God in us. The spirit of fear of God. The spirit of the Lord.
We
become the light of the world. And we begin to
act
in righteousness. And our Father is glorified. What we need is to come back the order of the church and the mission.
singa tutudde ku
misiongamalaika
abaweereza bava
muera
naffe tuli ku
misioninga
tutivaakoguliba tetugenda
kwalaaayogambatuli
bambasada
bakristbambasada
abatiikiridde eggulu tebajja okukiikirira
deliverancenewankubadde
abeekitumizatwajja kukiikirira
bakabaka
bwamu
okulabika
nga tumulisa
abantuosobole
okudda mu bakabaka
byebirabo ebyomuyonabyonnaiuisoaiuyesukuba
bano bebalwedi
abalina
okujjanjabaabalina okugoba emizimu
egibaekiumu
atutandika olunyi luno olusooka musula yokubiri
kubikula essula yakubiri n'olunyi olusooka eri malayika ow'ekkanisa ey'omu efeso wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu
nti mukama ffe mwennyini okusobola okubeera mu masekkati
gafeayita
musanvu
ekikolnaye
bw'aba akola waliwo malayika w'ekkanisa
abeerawo
ng'alina ekibinja
ky'abaaera
ffe twandibaddenga
musanvuabalina
muba mukyasaba ng'omu kuba ekibinja
atuuzmukutemya kwalisaweetaaga
olaba n'omubaka bamugamba
eriba
oba buweebwa baagabanya omubaka buno okusinya kuba malayika abo abali ne bagamba wandikira malayika
w'egiri
omugambe kuti obaka
bwabwekwatirimu
malayika w'efeso akola mu kanisa eyali
efeso
singa ffe tulina bulungi nnyo
ngekanisa
bali gye bandisimbidde amalogo ku maduuka gaabwe ku bizimbe byabwe n'olwokuba twava ku mulamwa
gw'eggulu
ne bamalayika tibalina byakukola natuuka mu yerusalemu abali mu bukulu bokka bali
trillions
ffe ng'abantu abali ku
nsi
tuli billions si munaana n'obutuntu mu nsi yona musanvu n'obutuntuntu n'obutuntuntu buna kakati billion kuba malayika
trillionsobutu
abali ne bewandisa byeyoka ogwa bamalayika kugwe wekka wekka buli muntu yekka
weyandisabyeyandisabyebamuwana
omutwalo ogwa
bamalayika
buli muntu ali ku
musa
balikuwadde buliomuliomuliomuliom naye kati bajje
bakoleki
tetuli mu missioni
ey'okugenda
mu bakabaka
bwomuaye
tewali
goda
lyomamuuza mpasisiyapasika wekasi eyo yani yeguudi ate yesu ani abakulembera mu
kukanisaekyombagundi
ate omwomuntu kubeeragawo weyakulemberamu abaana
bakatonda
n'oyo omusumba yandirowoozi
kyokuambasadaw
yandibadde ambasada
wamuera
ng'akakasa bana ebakulemberamu kugwamulamutukuvu si kubaagateze bakulembedde bamanyi n'okubuuza ane vision
bearer
gwe vision bearer
w'okutwala
si ye yesu singa tozaliwa
gwakubiriokuddanabbi
yalinze
vision
era ambasada omukulu
yaasukuba
omwoyo omutukuvu
tuwe That's what has caused pride in people. That's what
vision
bearer of the church. Now go to do what? Now where do you see where you're taking it? Vision bearer, you must see where you're taking people.
Revelation 2:2.
Time. As an angel there, the spirit is there. You could still even check false apostles. And false prophets, you could see them. But where it is, it is very hard for someone to check that. But the spirit went aside and the angels went aside. I want to jump here. Let's go to first thing. We shall handle them as them. One by one judge. We are on verse
8.
Wait.
Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omusumu n'awandiika nti bw'ati bw'ayogera ow'olubereberye era ow'enkomerero eyali afudde n'aba omulamu
yesu yebazibwa nti eri malayika
w'egiyukira
mukama bw'aba
asindika
mukubikulwa essula esooka
onyolusooka
mesagi yonna
bagikwazanaye
gabudyeri ne bamugamba buli kkanisa eri olinamu omuweereza okuva mu kibinja sooka omuwandiikire oba
abutwaleyo
era yokaana atanatusobaga malayika yatandise dda
okusa mukuwereza
abawandikidde malayika oweri mukkanisa
eyesubuna
kwekulisula yokubiri n'olunyiriri lwa 12 era eri malayika ow'ekkanisa ey'omuperugamu owandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri
yesu yebazibu malayika owene kkanisa
Let me tell you.
What is the
secret is upon these angels. Every angel, when it was coming, they had
They had been given messages.
Revelation 2:1. Bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza
zaabu
the code of the age of efficiency. You cannot
call
a message. They add a code and they themselves do it.
Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omusumula wandiika nti bw'ati bw'ayogera ow'olubereberye era ow'enkomerero eyali afudde n'aba omulamu.
Kati wuliriza ye kodi ye yali bwatwayogera olubereberye eyali afudde ate mulamu balina kodi bonna kati nge bara bakamalayika kuna
naye kati kanisa zimanya
tugenze munonyola 18 tugenze ku malayika
ogwokuna era eri malayika w'ekkanisa ey'omusumatira wandiika nti bw'ati bw'ayogera omwana wa
Katonda
alina amaaso agaliga ennimi z'omuliro
era nga bonna abatumibwa
mu
kanisa
y'okugiweerezaamu
buli omu ne kodi abagambe mbu okimanye basiŋgane
kamalayika
akaagwa nange ndi omu ku
baatuaokuyiria
bwekanisa bali bagikumbaera kyobaali agambe ntina
omusinjiwetwabikyakalaeka
wemagombe
nabanga
atwala ate
nagava mu
okugezako okunulira ekyanikwa kiri nti bwe kiriba kisoboka n'abalonde
mubaligwali
akati tugenze kumalayika omala nekodi tugenza musula yakusa
tubikula esula yakusatu n'olunyiriri olusooka
era
eri malayika ow'ekkanisa ey'omusaadi wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina emyoyo omusanvu egya katonda n'emmunyenyi omusanvu nti mmanyi
ebikolwabuli omu nekodi n'ogezi oyingiramu
ono
bwatwagala alina emyomusanvu kodi
yabwe
era akutte munyenye
omusanvu
kati nga bwogezaako n'obwanga
yogirekengoa
ogiba otyambali bakuma ekkanisa n'obegendereza fe twakyankalanya
booluganda
nja kukusaba okoma mu maiso
eyakatondaeyokubanga
tudde mu bwakabaka
bwo
tusobole okuleetera bamalayika bakujja
batuweereza
tugenze munyulwa musanvu sula yakusatu
ku bikula 37 era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu philadelphia wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo kya dawudi aggulawo so tewali muntu aliggalawo
eri abano yali mpanvu yesu
yebazibu
bano baalina kodi nga
mpanvu
era ng'okugiyitako kizibu When I was worried, the way
you
can
do it, you cannot.
Turn upside down whatever has been. And they will be captured and put down.
We'll
speak of Isaiah
28.
9 to 13. You may think it's a joke.
But it's
serious.
Now
the one who told me I know it. And I know where it will end. Now you are going to be
revealed
to this journey. Verse 14.
Revelation
3:14.
Amen. And you know that amen is Christ. And you have to make a sure that amen. I don't know what you're saying, amen. Amen is Christ himself. And that's the first court. And you pass the first, you can't pass the second. The true witness.
Come on, come on,